abanabya ufuzi abesimbyo kubife byenja uru bachagere mu maso nokunonya bululu abakulembeze b'ebyalo mu munisipali y'Nansana bano bakubiriza abafumbo obutaganya bya ufuzi kubawula nokutabula amaka kubanga byakasira buseera. Ssentebe w'ekyalo Nabweru South munisipali y'Nansana mu disitulikiti wa Kisoo Kabenge Godfrey ategeezezza nti emisango mingi gye bafuna mu woofiisi ensangi zino egyekuusa ku butabanguko mu maka olw'abafumbo abalemererwa okuwagira omuntu omu nga n'abamu batuuka n'okwawuka n'ekintu ekikosa obwongo bw'abaana baabwe.
Tuli mu sizoni ya kutimba bipande, nze ngenda n'enzija n'ekipande kyange nga kya muntu gwe njagala, ne mukyala wange n'aleeta ekikye onaakitimba mu kisenge eri nange ne nkitimba mu ddiiro, kakati olutalo ne lutandikira awo. So njagala okukubiriza abantu baffe bategeere nti bino ebyobufuzi bijja kugwa bya kabanga katono, baleme kweyuzaayuza, ate ne bw'omanya balo nti ya wagira kino ng'ate gwe si kye wagira, osobola gwe okuba omukakamu n'owagirira muli. Naawe omusajja bw'omanya nti mukyala wo awagira kiri, kireme nnyo kubayuzaayuza kubanga bujja kukya ng'omu ku abo be muwagira ayiseemu. Ate mujjukire nti era buli bantu lwe beesimbawo oba basatu bana bonna tebabalonda era balina okulondako omuntu omu.
Kabenga era awanjagidde abazadde okudda ku nnono kwe baakulira basobole okukulizaako abaana baabwe nga babakuliza mu mpisa n'okubatangira emize naddala mu kiseera kino eky'oluwummula oluwanvu. Asabye ne gavumenti okunyweza amateeka agatangira omuzadde okubonereza omwana mu ngeri ey'obukambwe.
Ddeyo ku mbeera zaffe ate tuleme kwetiriira, ne gavumenti yennyini tugikubira omulanga nti omuntu naddala ku sayidi y'abaana, kati abaana bawummudde bonna bali waka, tuyina okubakuuma, naye okukwata ku mwana okumukuba omwana adduka asibira ku poliisi kiba kitegeeza nti abazadde tetubalinako buvunaanyizibwa ate ne gavumenti temalaako nabo. N'olwekyo tusaba gavumenti yaffe etuddiremu, wabaawo emisango ng'egyo nti simanyi omuzadde yakubye omwana ddala, waliwo wetukirabira nga kiri waazi ng'omuzadde yakubye omwana mu nkuba etali ya bulijjo, naye n'ey'okugunjula esigale nga weeri kuba twagisangawo n'okuva ne ku bajjajjaffe.
Olunaku olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okujjuka olunaku olwa Mukenenya ng'emikolo emikulu giri mu disitulikiti ey'Eshema. Ebisingawo ku nsonga eno tujja kubikutuusaako mu mawulire gaffe agaddako.